Thank you, President Eyring.
Malo atu, President Eyring. Ko fie fie, ke o whanongo ki ngahi rea, aho ko kau ngātaki, mu ngahi lea, tēnā o whakahoko. O ku mahu inga e whekau e hongo fulu, ke tui whakaloto whakakaristiane mo e whakasiu. Ne whaki he otua ke whanau o Isleri o whakafou i palo o fita ko Mosese, o whakahinohino i mai e uloak whekau e ua e ngahi whekau ni e tau mō iho, mo e me au tau whakamua mua. I he uloa ki, ne whekau i he eiki, oua nā ke mau muau ha otua ke he ihoku ao. Hirihanga Centuri, i hono whehu i kia sisu, ko e whekau whe i he whono okulahi. Nā ne tāri. Hange ko e lea mo e whakamanatu a President Eyring, ke ofa ki he eiki koho otua, a ki ho lau maari e kotoa, mo o mo ui kotoa, moho loto kotoa. Okto e whakamatala i lahi ange e whekau hono ua, o e whekau e hongo fulu, ki he whakainohino ko ia ki owa nā toi maumuha otua ke he, pe tala mai e mea uto tonu ke whakamu o mua i he tau mo ui, i he tau hoko ko e ne whānau. Oua, nā ke ngāohi kia te koe ha whakatātā, peha mea whakatātāu e taha, iha mea ihe langi i olunga, peha mea oku ihe whonua i laloni. Ok tāna ki mai rewa, e he whekau. Oua, nā ke punouhi whakoe kia te kinau tolu, pe tauhi ki ai. Nei kai kohano tapui pe o ngāhi o tua tamapua, ka akune whakamatala iha mea mahu inga ke whakamuomua ki i tāniti. O whakamatala e sihova o pehe, he koau koe eiki, koho otua, koe otua, fua au. Pe au whakaha ai alo ofa, kia te kinau tolu ofa kia te au motauhi ngā whekau. O fu mahino ai uhinga o e jealous, pe loto kovi. Kona uhinga whakahepelu, koe ongo ingo fua mo ongolo loto. He ko ia ai o kutau whakatupu hau hau ki he otua, i he taimi o kutau tauhi hangahi otua kehe, i he taimi o kutau whakamuomua i he ngahi mea kehe. Koe ha hangahi mea kehe o kutau whakamuomua, pia tau tauhi o whakamuomua i he otua, o a upe ki hangahi anga whakalotu i ho tau kua ngā. Whakakaukau ki ngahi mea ani o kutau maheni kotoa mo ki nau tolu. Ngahi tuku whakaholo, whakafonua, pe whakafamiri, tonu whakapolitikare, ngā aue mauanga mo ui, koloa whakamaterie, whekumi ki he whiewhia whakamamani, mālohi tuunga moiongo ngoa. Ka pau oku ikai ha kaunga o ngā sipingani ki ha taha o ki tau tolu, mahalo e lava ki tau whakaukau ki ha ni ihi oku nau whai ia. Oku mahu i ngāngi e tefito i mooni i ngā sipinga whakafo i tui tui. Oku ikai ko e tefito i mooni pe, oku iai ha mea kehe oku tau whakamuomua. Ko e whehui oku omi e he whekau hono wā, ko e hā ai mea oku tau whakamuomua taha. Oku tau punou, pe tau hi ngāhi mea oku tau whakamuomua, pe ngāhi otua, o whakamuomua ia i he otua oku tau tala, oku tau hūki ai. Kua ngalo ia te ki tau tolu, ke mui mui ke whakamuui aia nā nea ko i ka pau tau ofa ia te ia te tau tauhi e ngāhi whekau. Ka pau ko ia, kua furihi e ngāhi mea oku totonu ke tau whakamuomua, he whakawhiewhie mārie, whakalau mārie, pia mui ngāhi ua, oku tae mapure i aia oku lahi i he tau kuonga. Ki he kāinga loto e siasi, oku makatoonga ngāhi whekau ai otua, he ngāhi mea oku i kai lava o whakamava hei mihe palani ai otua ki he ene whānau. Ai palani maonga onga oi whakamo ui. O kwha au e palani ko eni, ko e palani lahi oi fie fia. O kune whakamatala iho tau topu anga, mo iku anga, i he tau hoko koi whāna wai o tua. Nā tau hau mei fe, koi hau tau iheni ai, pia koi tau alu ki fe. O whakamatala i he palani oi whakamo ui, ai tau mua oi whakatopu, pa mui ngāhi tu unga oi materie. Kauai e ngāhi whikau ai o tua, ai fie mauha whakamo ui, mo e whatongia mahu inga oi whāmiri i he materie mo e taengata. Ka pau, hei kai ke hanga e ki tau tolu ka inga lotu ko fuaki mai ki ai e ilo ko eni o whakotu e tau ngāhi mea ke whakamua mua o whakatatau mo e palani ko eni o tau iha to unga whakatu tāmaki o e tau hi hangahi o tua kehe. O omi ki he ka inga lotu e he ilo ki he palani ai o tua ki he ni whānau hawakai ma kehe ki he nofo mari mo e whāmiri. O tonu hono iloa ki tau tolu ko e siasi whakatefito i he whāmiri. O ku kamata e tau whakaukau whakalotu i haongo mātu a whakalangi. Te ako e tau whaka a naua mā olunga taha ke mā ue kakato e hākea ki i taengata. O ku tau ilo, e toki malawa pē eni i ha wāwhetu utaki whakawhāmiri. O ku tau ilo ok fie mau e maria e tangata mo e whewhinegi hono ausia e palani ai o tua. Koe marini pe tene lava o omi ai ātakai kua tāri ki he whāere imai ki he materi e, pe a teu teu i e kaumemi pa o e whāmiri ki he mouita e ngata. O ku tau wakai ki he mari, pe a mohono whāere i mo tanumaki o e whānau koe konga o e palani ai o tua moha whatongia topu tapu o ki nā tolu kua oange kia i e whainga maari e ke whakahoko ia. O ku tau tui, koe koloa maho i ngata he mamani, molangi, koe tau whānau, moho tau hako. Koe uhi koe mea o mahino kia te ki tau tolu o kau ki he mea e malawa e he whatongia ta e ngata o e whamiri, o ku tau loto mamahi i he whakaau ke toko si iange e whaere, moe mari i ngā whonua o e hihifo, aia, kohonau historia whakafonua au whakakaristiane mo whakasiu. O gripoti mai e ha mawanga tokoni whalalaanga ngahi mea ko e ni. Ko ausia e United States ai peseti maulalo taha o e whaere i hono historia. Pe he ngahi whanua i ulo pelahi mo ngahi whanua langalanga hake kehe. Ko ilalo ai whaere i he tuunga koia o kfie mau ka e lava ke tau he tokolahi hona o kakai. O tuu whakatu tāmakia ke he tuuloa e anga whakafonua pe a upe ki ngahi pure anga. I Amerika, ne hōloa e pēseti o e kakailalahi ke i talavouta o tahawalu ki he ua hiva o kumari, me i he pēseti e nima hiva i he tahiva ono noa, ki he pēseti e ua noa i he ua fe mahongo fulu. Koe avarisi o e tau ki he fuafua mari, kua uia ki he maolunga taha i he historia. Ua ono ki he kakai whewhine, pea meimei ua hiva ki he kakai tangata. I he ngāhi whanua mo i anga whakafonua lahi, kua whakaau ke hoko e whamiri anga maheni o ha whae mo ha tamai mari mo ha whanau ko ha mea makeheka i kai koe mea anga maheni. Ua, kua whakaau ke lahi ange e whiri a kauwhine mui toko lahi ke turifua ke ngāwe anga mauanga mo ui ka i kai ke mari pe a whaere i ha whanau. Pe a tolu, kua whakaau ke mōri a e whatongia mo e whakaukau koi au whie mau e tamai. I he lotolotonga ngāhi āke ngā whakahohaako eni, o ku tautoe ilo i koe palani ai o tua mā ene whānau kotoa, pe au ofa ai o tua ki ene whānau kotoa i he feitu kotoa. O ku pehe i he uluaki wahe o tohi amolomona o kau ki he o tua, o ku tō fuhia ai kakai kotoa pe o mamani i ho māfumafi, moho o angalelei, moho o alo ofa. O perewa e hawahe ki muiange kua ne fuakita e totongi a ene whakamoui ki e kakai furipe. Pea ku mau whainga maari e kakai furipe o tatau e tangata takitaha pea ku ikai ta au fihataha. O kua koi ai e he folofola, koho tau fatongia ke anga ofa pea faa fuaki ofa ki he kakai kotoa pe. O ku tau whakaapaapa i e tui whakaloto ai kakai kotoa pe. O a upe ki a te ki nau tolu tokolahi, o ku nau pehe, o ku ikai, ke nau tui o tua. O ku tau ilo e tokolahi, hani ihi hei kai tui tatau mo ki tau tolu koe uhi kua fuaki ki a te ki nau tolu e malohi whaka o tua ke whiri. Ka u tau amanaki e whakaapaapa i tatau e hani ihi ke he ai tau tui whakaloto. Pea mau e mahino o kuhanga e he tau tui o ai ke tau whaihanga whiri mua tō onga o ke he mea te kinau tolu. Hange ko e ni. O ku tau tui ko e konga mahu inga o ene palani o e whakamo ui, kua whakotuu e he otua, hatuunga mo ui ta e ngata ke whakahokope ai whetu utaki, whakaseksuare a hatangata mua whewhine kua na mari. Koe mālohi koia ke whakatopu ha mo ui whakamaterie, koe mālohi hākea ki i mālunga tahaia kua whoa ki he otua ki ene whānau. Ne whai e tūtū ni ki o whakaaonga i he otua i he urak whekau ki a ātama mo iwi. Kāne i ai, mui ngā he whekau maho inga kehe ne whai ke tapui hono ngā we hala aki. O ku whakamatalai ai whakamamafa au tau whai ki he whono o yanga maa i he mahino koia au tau mau ki he tau mua ho tau mālohi ke whakatopu i hono ausi ai palani ai otua. Ma kehe mei he hai o e mari a tangata moha whewhine, koe anga hala, te a whakawhepaki ki he palani ai o tua, ki hono hakea ki i o ene whānau, o ka whakaaonga i ma wahe mei ai e mālohi ke whakatopu i a whāhinga whaunga pē. O whakamatalai e he tau pīkitai ki he whono o e anga maa, a e tau tukupā ki he sīpinga koia o e mari ne kamata i a ātama mo iwi, Pea kua tuku au mai, koe si pinga ai o tua, ki waa fitu utaki, whakatopu, ahono foha moi ofe fine, pea ki hono lehirehi I o ene whanau. Mea maarie, he utau tui tatau mo ngā siasi pe kautaha kehe ki hena tula moi mahu inga ko ia ai mari. Og makato o ngai ni ihi I he toka te rine whakaloto, pe ni ihi I he mea agunau pe he erere I tahake so saieti. Og hanga he tau ilo ki he palani ai o tua ki ene whanau o whakamatala I e uhinga au tau hoha ai ki he tokolahi o e whanau o whā ere I tō tā maki. Aia, koe pēseti e whātaha o e whā ere kotoa he United States, pea kua tupulahi ai ni ihi o kunofo whakamari ka ikai mari I he vae wa I senturi kua osi. I he tau e nimango fulu kua hiri, ne si e pēseti o ni ihi ne nofo whakamari pea toki mari. Ko eni, kua pēseti e ono noa. Pea oku whakaau ke tari eni. Ka e tau te fito ki he tau tupu. Ne ilo he savea ne toki whai, ko e peset e nima noa nai e tau tupu, oku nau pehe, ko e whā ere tuu tāmaki, ko ha tō onga mo ui aonga. Oku lahi e teke whakapolitikare mo whakasosiare ki haririu whakalao mo ha tuu tuuni, ke whakotuu hanga hei tō onga mo ui ok whepaki mo e whono ai o tua ki he anga maa. Pea whihanga hangai, moe na tula ta e ngata, moe taumua oi mari, moe whakawhanau. Ko hanga he whakahaha ko eni o whakamawhai I e mari ai tangata moe tangata, whewhine moe whewhine I hangai steiti moe whanua keke. O whakatopo eni ha poputu'u, pe whakauhinga ke tatau e whai kehekehe I e tangata moe whewhine, o mahu inga ke a usia e paranilahi o e fiafia ai o tua. Og omi e he tau mahino ki he palani ai o tua, mo ene toka te rine, ha wakai ta engata, pe aikai whakaata, ke tau tukunoa I e tō onga mo ui ko ia, pe whakatonu hi ai, ko ono whakangofua e he lao. Og uikai, ke tau tatau, mohato e kautaha, o lama ke ririu e nau tuu tuu ni, pe amoe nau toka te rine. Og whakapapaui e tau tuu tuu ni, he ngahi mo oni ai o tua, kuo iloi he ikai toi lava o ririu. Au whakahaai e he tau te fito oi tui hon hongo fulu maa wā e tau tui ke whakaongongo ki he maumawhai whakapureanga, pia I he tarango fua, whakaapaapai mo poupou ki he lao. Ka he ikai lava e he lao ai tangata o ai ke anga maa, ai mea kua whakahaa e otua o ikai anga maa. Ko e tukupā ke tau mea mahu inga taha ke ofa mo tauhi ki he otua. O kwhie mau ke tau wakai ke ene whono ke hoko koho tau tuunga ulunga ngā. Hange ko eni. O tau kei I he whekau whakalangi ke oua na a whekauaki, pe tono, neongo o kuikai kei hoko eni, ko hahia I he lao o esteiti, pe whonua o tau nofo ai. I he mea tatau, o kuikai ririu I hano whakalao o e mari ai tangata moe tangata pe whewhine moe whewhine ai whono ai o tua ki he mari pe ko eni ngāhi whekau. Pea moho tau tuunga ulunganga whekawaki moia. O tau kei fuakawa ke ofa ki he otua, pea tauhi ene whekau, pea whakaehi ehi, mei he tauhi ki ngahi otua, moi mea kehe o tau whakamuomua. O au ki he mea manakoa I ho tau taimi moho tau feitu'u. Mahalo hei kai mauha mahino ki te ki tau tolu I he tau tukupā ko eni. Pea tukuaki ia I ki tau tolu ki he lau lanu. Whakawhai ke he ke hei, pe pau ke matuua ki hono whakatangai e tau totonu ke whakahai tau ataina e tau tui whakalotu. Ka pau ko ia, o gou pe he au totonu ke tau manatu e mea ke whakamuomua taha, ke tau ki he otua. Pe hange ko tau kau paionia ki mua, o viritaki atu I he mālohi tatau ni nau whakahai. Ogu aonga hākonaki a Presidenti Thomas S. Monson ki he meani. I he konferenisi ko eni, I he tau e uawhitu kuohiri na ne whakaha I mālohi. Tau loto toa, ke whakawhepaki e mea oku manakoa. Mo loto toa, ke tau kawe e tefito I mooni. Ogu omi he loto toa, ka ikai moulaloa ai hoi fua ai otua. Ogu hoko ai loto toa, koha ulunganga lelei, ogu mo ui, mo whakaofa ofa. Ka pau he ikai ke ngata hano lawia, ko haloto fie maari ke mate ngari tangata. Ka ko haloto whakapapau foki ia ke mo ui tāo. Ko e toko taha koia, o ku hinga ngofua ki he kovi, ai taha o mana wahe ke whai e mea kune ilo oktotonu ko ui he ikai loto ki ai pe whakaalumai e ni ike he. Manatu yo ki ai ha mea o mana wahe ki ai kakai kotoa. O ku loto toa foki mo kina o tolu ngau whihanga ngai mo mana wahe I hanga whaka ei eiki. O waulo tua ke owana atau tuku, ke hanga e ngai whaingata a whakataimi o materie, o ai ke ngalo ia teki tau tolu e ngai whikau maonga o ngā, pe me ngai mea ko omi e tau topu a ngā mo e whakamo ui ke whakamo o mua. Ko bau ke owana atuku ho tau loto ke ngai mea o mamani, pe a hori ke whakapa apa ai kakai. O tuku e tau whenga ke ausia ho tau iku anga ta ingata. Ko ki tau tolu o ku ilo ki he palani ai o tua ki he ni whānau, a ki tau tolu ko tau whaiha fuakawa ke kaua tu ki ai. O ku iai ho tau whatongia pau. Ko pau ke ua nā tau teitei iafe me he whakaana ua maolunga taha, ke a usia e mo ui taingata. Ko pau ke ua nā tau teitei whakavaivai ai mea o ku tau whakamuomua, ke ua nā toi iai ha o tua kehe, pe aua e tauhi ke hatoe mea e whakamuomua I he otua ko e tamai pe amono alo ko tau whakamuui a sisu kalaisi. Whakatawange ke tokoni ki tau tolu he otua ke mahino e ngahi mea ke whakamuomua. Pea ke mahino ia ki he ni ke he I he tau whekumi ke turifua ki ai I ha whonga whakapotopoto mo ofa. Ko e gulotu uia I he huafa o sisu kalaisi. Amen.